Eu já tô with it.
Mati.
Yeah, ma kukonda, kuma iwe usumatiwa. I didn't mind them ready to do you anything. Nde utiwe, nde utiwe. Chikundi alinacho, ama kukonda majinsisi, yeah. Kutoke ama funa, kuma nosanga kwa nisi, yeah. He they love you not the secret. He they love you not the secret. Yeah, they love you not the secret. Kutoka sanga kwa nise. Oh yeah, yeah. Waisele kangapo kutia toke. Kumama wake mangotela nkati. Yeah, my sister kutia lowe. Ntimwa mwako komo na teke lankati. Ndemu ntimwa mwake ya makunzika. Muziko la chikondi uka mavutika. Prani ya popa ni kupikidwa. Mamuna wako asamali ya zalandidwa. Chikondi alinacho ama kukonda machinsisi, yeah. Kutoke ama funa kumano sanga kwa nise, yeah. He they love you not the secret. He they love you not the secret. Yeah, they love you not the secret. Kutoka singa kwa nise. Oh yeah, yeah. Sagata sipiki ya kwa sana woni. Ama kupempelela usiku wa sana goni. Ama funi sisa utakala wake. Kuma foto nroti unakwido ndinzake. Sweat to the thing while you girl to the max. You wanna show you love ya to the climax. Sweat to the thing while you girl to the max. You wanna show you love, wanna show you love. Chikundi alinacho ama kukonda machinsisi, yeah. Kutoke ama funa kuma nosanga kwa nise. Yeah.
He did love you not the secret. He did love you not the secret.
Yeah, he did love you not the secret. Kutoka senga kwa nise.
Chikondi alinacho ama kukonda machinsisi, yeah. Kutoke ama funa kuma nosanga kwa nise, yeah. He did love you not the secret. He did love you not the secret. Yeah, he did love you not the secret. Kutoka senga kwa nise. Oh